your monster.
Wali gani mpenzi? Hello. Kumaliza siku siwezi bila we bado, bado. Mana kwako injini napoza, tani stressi ni bala. Metuma bugu mbili ya poda, stay cute mawali. Nataka ni kumbele, tufanane. Hawa kuwezi hata wakipunda wasiku changanye. There's a feeling in my heart, and I know that is love. That's why I run to you, my girl, and I need comfort.
Baby, you're in Uza Gomino.
Gawa upendo, baby, kwa ajili yako na mama ya. Na kama ni makosa, maybe moyo wangu bahari utatupilia mbali. Ngumu kushinda na hisia, siwezi control. Kupenda ni mara moja mpenzi, mana moyo wezi penda wengi.
Hakuna mali, I couldn't take you cause not deserve to near. There's a feeling in my heart, and I know that
monster.